o reditse kgatiso ya Motsweding FM. Konka bokamoso.
A go tsena mo khangeng ya rona gompieno re utlwe gore khangye botlhokwa e re buisana ka yona gompieno re ka itsela e mmogo yona. A go re kaele ka tshiamelo ya go boloka madi kgotsa go abeletsa gore thusa go duelela bana ba rona dithuto tsa bona kwa ditheong tsa thuto e kgolwane.
Eman ke maphata mabedi. O buile ka student loan le educational plan. Botlhokwa ba educational plan ke gore o ipela madi a e leng gore ga ona duela interest, ga ona fa ope interest, e tlabe le madi a gago a e leng gore wena ka bo wena o tlabe o generatile interest mo go one. Student loan ke madi a o a adimang, mme ga o a busa o a go naya motho dinamanyane tseo go nka beng e le gore wena gane o tsere educational policy o ipetse tsone.
Jaanong gompieno jaana re ntse re le mo dingwageng tse tsa di-COVID-19, 2021, 2020 di re bontshitse metlholo. A mme go santse go le botlhale go dira kopo ya sekoloto kgotsa yone loan go duelela dithuto tsa gago kgotsa dithuto tsa ngwana wa gago?
Ne ntse go le bokete le pele ga COVID e lebe yana. Re na le NCR, National Credit Regulator, o e leng gore o ke ene o e leng gore a ka dumela gore o adimiwe madi ke setlamo se se rileng kana ba seke ba go naya madi. National Credit Regulator e lebelela gore a ona le dikoloto ko gongwe, a o inetswe, a ga wa inelwa, a o ka kgona go duela madi ao back kana jang. So mostly batho ba South Africa ne ntse ba kgaratlha go ka bona madi go tswa go dikamong tse di rileng.
Jaanong wa itse ra di dira dikoloto tse kana tsona di-loan-o tse, mme re tshwanetse re di duelele go ya ka tumelano e re tseneng mo go yona le ditlamo tse di rileng ka ntlha ya botlhoka tiro le maemo a mangwe a kgoreletsang. Sekoloto seno se tlile go nnang morwalo o ntseng jang tota mo go rona fa re telelwa ke go se duela ka bonako?
Bothata ke gore o ya go tswalela ditsela gotlhe ko tlabeng o batla go ya teng. O tsere madi mo tlamong se se rileng, ga o a duele gore ga o kgone go a duela ka ntlha ya maemo a re leng mo gone. O nna le a bad credit record e go tswala ditelo, ka se kgone go bula account ko mabenkeleng a diaparo, ka se kgone go reka sejanaga, o ka se kgone go adima madi a go reka ntlo, yalo yalo.
O itse re tlhoka go ithuta go dirisa madi botoka go itlhaganyetsa isago ya rona ga mmogo le ya bana ba rona. O wena o ka re gakolola jang re tshukudu ka botlhokwa jwa go nna le lenaane la tiriso ya madi go bolokela thuto?
Re buile ka 80-20 bekete pele di fitileng emone. Ga ne ke gore a kere ituele pele. Go ituela pele ke yone mabaka a gore o tlabe o beetse ngwana madi a go ya sekolong, o tlabe o ipeetse le wena sengwenyana o bolokile. Ga gona go nna thata go duelela ngwana ga e le gore wena o ituetse pele. O bolokela ngwana, remember ke go file the thing e le ya first person. Now mo ditheong tse di tshwanang le tsa rona go na le di-projection. Re kgona go bolelela gore yaka yanonyana University of Cape Town first year ya go nna medical doctor ke 89,000. First year fela 89,000 and ga ya karete dibuka, ga ya karete le resident. So ipotse gore ga e le gore ngwana o batla go nna ngaka for 7 years ya go nna bokae madi ao, a e leng gore ga jaana ga o kgone go a baa, mme fela o kgona go potela ko thoko ore wa iteboga ore o ntsha letsa.
Yaano ke dilo tse di tshwanetse re nagane thata ka tsona. Tla ke botse potswe ka gongwe ke tswa mo sporong, mme fela ke a itse gore e maleba. A go a kgonagala gore motho a ka tsaya nako ya ngwaga kana se se tlhalosiwang jaaka gap year gore o kgone go kgobokanya madi, o boloke madi, e re ga o boela ko dithutong tsa gago wa bo o kgona go duela ka botlalo?
E ka kgonagala emon, depending gore ke course e feng e o leng mo yone. Go na le di-course tse e leng gore madi a teng a ko tlase, go na le di-course tse e leng gore ngwana wa e batla mme madi a teng a ko godimo. So e tlo depend-a mo e leng gore ke course e feng e ngwana batlang go ya
ko go yona. A utlwa ge gape a gore thuse ka gore re golagana jang le wena man. Re itse gore go na le batho ba le bantsi ba batlang go boela ko sekolong, ba baleng ko sekolong ga jaana, mme ga ba itse gore ba dire jang ka dikoloto tse kana ka madi a ba ka lekang go a boloka. Ba tlhoka motho wa go tshwana le wena, ba ka go bona kae?
Nomoro ya ka ya mogala gape santwane le yone e le 078-499-6244, 078-499-6244, email address sello@sanlam4u.co.za, or baka ya ko kantorong engwe le engwe fela ya Sanlam ba tla fitlhela batho ba baka ba gakololang ema.
Ratsikudu le ka mosotlhe re a leboga.
O lebogile ke nna ratsi.
Okay. Raselo Tsukudu a buisang le rona ka pharologanyo magareng ga go boloka madi le go dira sekoloto kgotsa loan o tswa kwa Sanlam gore thusa ka gore re kgone man gore re tswelele pele ka dithuto tsa rona mo nakong tsona tse di thata tse.